okuwulira amalala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atabukidde abakulira obukiiko obw'emiruka obuvunaanyizibwa ku nsimbi za PDM abatandise okupaatiika obukwakulizo ku bavubuka abatalina bibanja n'ettaka okubakugira okwewola ensimbi zino kyagambye nti kino kibeera kikyamu. Olukungaana lwa bannamawulire lwatuuzizza mu maka ge agasangibwa Entungamo ng'afundikira ebbendobendo lya Kigezi Museveni agambye nti afunye alipoota eziwerako ku ngabanya y'ensimbi zino mu bitundu bimu ng'abakulira obukiiko bwa PDM ku byalo balondamu abantu bokka balina ebyapa eby'ettaka so nga n'ensimbi ebigendererwa byazo okuyamba buli muntu alina omulimu gw'asobola okutandika.
Some of the SACCO managers hijack, give themselves authority which they don't have, which is to say that you are too poor to pay, we can't give it to you, to give you the money. So I told them that's not their work, that's a wrong question in the first place, or that you should, and other youth had also told me that the people had said we can't give you the money because you don't have land where to produce. So I told them that that should not be the question. The question should be, do you have a project which is viable? Even if you don't have the land, can you hire somebody else's land and use it? Or can you do something else? Like for instance, these children from the industrial hubs, they borrow, the ones I trained in the industrial hubs, they borrow from PDM and buy sewing machines. Yes, a sewing machine is how much? 100,000 or something?
300,000.
Uh-huh. So she can borrow the 1,000,000 and buy 2 sewing machines and start. So it is not correct to say, because you are poor, you can't borrow. It's wrong. The decisive thing should be, do you have a good project?
Museveni ategeezezza nti gavumenti yaakwongera ku bungi bw'ensimbi eza PDM mu kisanja ekijja okusinziira ku muwendo ogw'abantu mu kitundu olw'ebirungi ebyatuusizza ku bantu. Pulezidenti era bw'ati ategeezezza ng'abantu abawangaalira mu ntobazi mu bitundu bya Kigezi bwe balina okweyambisa entobazi zino okufukirira ebirime byabwe okwawukanako n'ebitundu nga Busoga n'obukiikakkono bw'eggwanga abalina amazzi agawerako nga bano bo basobola okulunda ebyennyanja.
Wetlands is an anchor zone. There is a better solution. Is Abusoga, neza Ukedi, nebichoke mebi Aruwero. Fish farming in a city, mnong. Okulisi vienyaj. Konka kandu kichigezi nushuti, ebidubani bija kugumabo kubano reba, nemu gongo, gulistipu, uchizoa umchifunzo, nchivachiri, tuna hora ati ebidubani vienyaj. Tarho, rushita, nushanga, so twashara moku okwirugetinga imigongo yona kugirugetinga kugishukera derubariya ntonuri ikindi kitwaba heres yaba twaba hesente bakombeka something else. We shall find a solution.
Ensisinkano eno yeetabiddwako abakiise mu lukiiko olw'ekibiina olw'okuntiko olwa SEC ng'ekulembeddwamu akiikirira abatandisi b'emiruka Haji Hassan Basajjabalaba ng'ono aloopedde pulezidenti ebizibu ebizingamizza omulimu ogw'okulima majaani mu kitundu kino omuli ebigimusa eby'ebbeeyi ssaako entalo ezitaggwa mu mawanga okuli Russia, Ukraine, Sudani n'amawanga amalala. Pulezidenti mu kubaanukula ategeezezza nti gavumenti etaddewo ensimbi ezisoba mu buwumbi 310 abalimizi bagenda okwewola okugula ebigimusa ssaako okwogerezeganya n'abakulu banne mu mawanga amalala abasolooza omusolo ku majaani ga Uganda agatwalibwa ku katale ak'ensi yonna. Pulezidenti Museveni olwaleero lwatandise okunoonya akawulu mu bbendobendo erya Nkole nga wakutandikira mu disitulikiti ey'Isingiro okwo n'Entungamo.